balcony. Come around, make a pucha pucha pua jipakaze. Wale wanyo adi wasaze, wakilewa wajigala gaze. Mida mibovu tuwacha kaze. Tena iwe kimya kimya usitangaze. Mtoto kiriria wembe usimkataze, yeah.
It's okay galala.
Dance floor, this bed you no get pat so. Are you feeling me, Gunny?